Onye jilikie n'oge nwe mmeli, onye jilikie n'oge nwe mmeli, maka na oji ofu aka ha datọ n'ije, oji ofu aka datọ n'ije.
Eji mu nkonye adị, eji mu nkonye aga, ọ bụ sọ nke Chukwu. Eji mu nkonye adị, eji mu nkonye aga, ọ bụ sọ nke Chukwu. Eji mu nkonye.